Stars Records.
Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.
Introducing
Gravis.
Falso. Homeboys. J Polly.
Ah, come on.
Lingua ni datina. Guru gamba ni go fiti mota. Bakuwe chuse nami. Hibyo buunga ni nzo surota.
Nakira raporo nizikiza ndabona mu bayoborwa bitari neza aya matorero akeneye Black Jesus utari kumwe natwe uwo ntazaza ubwo nzaza n'imigati muri lepsa nibiza tugora dufite numbers uzabana nirubabwira uti Simba yewe fake hustler ko mbonurira ndacyakinizanye ntushake kunyurira brecyaho bagira nuramenye inzira unyubaza bakuru nge ndi grand hustler. Shorty mensh kuri pull tukya pizza. Turi okay abakobwa ni beza. Yifuza kwinjira nona gume kwibaza. Turabikora tudeba hazaza. Uzaba senezi zini story zabasaza. Ndi muri bitch y'umusaza. Jya ubaha babaza. Hatutaze n'ibizaza.
Lingua ni datinya. Kurugamba ni nge ufite inkota. Bakuwe chuse nami. Ibyo guhunga ni nzo surota.
Chaka kwitwa basize